nge wena Thixo Kandivuke kuseni ndisemandleni Nkulu nge wena oyingcwele Kandivule ikhabhathi Ndivule isipaji sam Ndivule iwedrophu zam Ndibone ukulunga kwakho Ndiyanqiba Nkulu nge wena Wena undikhusele Bawo Xa ndingena emotweni yami Ndijonge ikheji yam Nkulu nge wena Thixo Xa ndizulazula zizimemo Ndityala imbewu Ondinike yona Nkulu nge wena Thixo
Undipa manja, undipa manja, undipa manja.